waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqo abuur ka helay goobaha dalxiiska ee ku yaala magaalada Baydhabo, kuwaasi oo bartay xirfadda kaamirada iyagoona soo bandhiga sawirro iyo fiidiyowyo muujinaya quruxda magaalada iyo sidoo kaleeto deegaanka. Beeraha dalxiiska ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku kulma dalxiisayaal kala duwan oo ka kala yimiday gudaha magaalada iyo magaalooyin kale si ay waqti ugu qaataan goobaha dalxiiska, taasi oo fursad muhiim ah u ah xirfadlayaasha kaamiramaanada ah. Haddaba, qaar ka mid ah kaamiramaanada ka shaqeeya beeraha dalxiiska ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay shaqo maalmeedkooda iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
Kaamiramaanada dad walba oo magaalada Binaashe la xiriira, dadkaas meel jeef video qurux badan ku duub, sidoo magaalada ku cusub in sidoo yaryare meel qurux badan anan dooro beerto yoon meeliyo yaraa markan kureytan mijiyo beerto yaraa. Saas darteed Baydhabo City Park meel buwa meel inka dalxiiso kan ka fayl dad ku horta fikridun keeni dad oo meel buwa fikrid kulay dad oo fikriddu zaid un wiinto sababtoo ah intuun dad dhiruwaan oo maal qabeen roon laanki iska dhiiri in uusa beeranta ka sameeyo oo inta ka maalgeli us iska dhiiri laangee ka maskantis maasha allah waa dad badan mayba ku codsaday dadka u maal qabeen taraxmiinta in yoona ka daydansa dadku walan weelan amal intiin ka daydansa in ku codsaday
keek mayba beertan ku intiina sawira ana qaada oo dadku kooyaan waa beerto meelo aan qurux badan magaalada Baydhabo ku mid ah. Waa maasha allah in geekana mayba ahaa kaamirwomanada magaalada Baydhabo intinagadan insha allah si rajee
magaca imi boo maxamed deeq waliba ku mid aha kaamiraanada beertoonka howlgala oo mise ka shaqaysado ayaa ku mid aha mayna ka hadala faday afka kaamiraanada beertoon haddii leera beero kala kaduwanta sababta bulshada kala bulshada kala beero kala markaseedan iyo beertoon beertoon meeba kugu duwanta inta si wanaagsan la ka dhawaaya bulshada kooyaasa oo customer ka eelin adeegow.